zero zero one. Fire fire man, fire fire, fire fire. Niko razi nuze kila kitu changwe kwa jiri yako, cause we fall in love, fall in love. Ah yeah, isia zangu zimegonga kwako, nime fall in love, fall in love. Yeah, siju umineke irizi, pakara ungea peki yangu. Azini ichi zangu fili, za jirudia, yeah. Sijuu mine kerizi, pakana ungea peke angu. Azeni ishi zako feeling, za jirudia, yeah. Mwendo wako pole so faster,
yeah.
Oku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Kupiga timing upate faster, faster, yeah. Mwendo wako pole so faster,
yeah.
Oku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Kupiga timing upate faster,
baby, yeah.
Aje,
aje I knew me,
aje,
I knew you was it,
aje,
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 aje.
Sema hasla choki na maisha jitoki kwa maneno matamu, hey.
Na wala
sito sikia za uchuki, sito jali umelala na nani, hey. Itaje zibahari zangu moni nisiono sichana, cause you're one in a million.
Mwendo wako pole so faster,
yeah.
Oku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Kupiga timing upate faster, faster, yeah, yeah.
Mwendo wako pole so faster,
yeah.
Oku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Nipige timing upate faster,
baby, yeah.
Aje,
aje anione,
aje,
aniliwaze,
aje,
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 aje.
Aje anione, aje anione, fiki 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 police.